This podcast was produced by ORFM Dunedin with support from New Zealand On the Air.
Fa fatalo fatu lo auto fa ia malo auto mamalu o le lupesina le nei o le to fa funga funga mai o la auto au auna o le li fano valvale e relia tato te fatasi ma tato tal tal noa le nei afi afi la tato pulo kalame. Good evening everyone. This is your lupesina for this fortnight and I'm your hostess le li fano valvale e relia. Time to catch up. Look at what's happened, what is happening, and what we know is going to happen, or what we have scheduled to be happening. Thank you for joining us in our Pulo Kalame for this evening. Before we begin, we will amata with a tatalo to start our program for this fortnight. Tato tatalo. Mato te mapa iai, Yesu kiriso lo mato li'i, le ngangpa ia lo mato soso anilea. Lele ia o mato fatasi mai le neitu la, mato te si'i atu le inga malfaftai. Ilau tau si ngā lofa, iai mato lau whanau o mato au lia mai le nei, fiafi o da sofarai le li ia le isi me whaingata ilau si le whanga. Faftai mō mato, mato o whaleanganga. whaftai mo mātou mātua mātutua i uso mātua ngāne e whapea mātou whānau. Leli ie o mātou taumawhainga ma o mātou ngāluenga uma i a whai male wha maoni ma loto tautua male loto naunau. Mō mātou tangata me o mātou ainga i a manuia whātasi maila mātou taltanoanga le nei a whiawhi. Ilo suafa Yesu. Heavenly Father, we come before you this evening. For our Lupusina program, we come before you to give you praise and to say thank you and with grateful hearts for bringing our lives into this eve. We thank you for our spiritual parents. We thank you for our elders and our parents and around our communities. And also for brothers and sisters. And we lift up all our children before your hands. Father, nothing is impossible with you. Thank you for looking after us in our journey so far. We come before you for our program. Guide us in our talanoa and in our thinking and in our discussions. In your name we pray. Amen. Oh, a song. Oh my gosh, I was singing to my little niece. And I had to remember all our Sunday school songs when I was growing up, a few moons ago. Okay, let's see. Read your Bible, pray every day, pray every day, pray every day. Read your Bible and pray every day, and you grow, 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 and you grow, grow, grow. And you grow, grow, grow. Read your Bible and pray every day. And you grow, grow, grow. Do the actions. I'm doing the actions. Vaitau le tusipa ia ma tatalo ya sa uma. Tatalo ya sa uma. Tatalo ya sa uma. Vaitau le tusipa ia ma tatalo ya sa uma. O na tu putupu ai lea. Ona tu putupu ai lea, ona tu putupu ai lea. Vai tau le tusipa ia ma te talo ia sa uma, ona tu putupu ai lea. Upatupati, my, give yourselves a big clap. Good work. Malo. Checking in. How are you guys? How's the last fortnight been? What's been happening? Well, yes, I know. Been quite a lot happening. Locally, regionally, across the Pacific, within New Zealand, and yeah, internationally. But what's been happening to you? How are you? How is fun out? How is work? How is study? How are the kids? The weather's changed. Well, it's supposed to be spring, but yeah, spring weather changes. It's been lovely and now it's cold and sunny. It's been this week, so hopefully the weekend will be a bit more sun, less cold. But hey, we live in Dunedin, that's why we live here, the weather changes. Ia tai mo tata noa o a mai o tō. O a mai oe. O a mai oe leuso. O a mel whanau. Nā mai le lua vai aso o te atu nei. Nā mai tā penapenanga. O a mai le ainga. O a mai oe. E ngā luenga. E vai ngā le ainga. Ia o onga. Me whai le lotu. Tia ki atu lava le soso atu po Poa mai oe le nei vai taimi ma le nei tū la. Vai, tele swinga, tele tala wha ta milo milo, tele mea o tutupu. Ilo tātou pitonu nei, ai mai se lava, ilo tātou te waipo na mu nei, ai mai se fo i di usira nei, ia wha pia le wha ma sa moa. Wha pia fo i le lalangi au tele, o, oh, kani mea o tutupu. Wha i lava le vai aso, ma le aso, ma lona ia tala fo. Ia, ai whaafitai e lawele a li i talusia. O le soso atua le lupesina, Ia te oe le uso a e fie tal tal noa, a apa mai. Private message mai lungo o tatou page o le Facebook. Pea ai ai se mea tal tal noa e sao sa o lava lau, lau vala au. Tapa mai lo nei tangata ia, fai lava leo o tatou tal tal noanga po le a fo i se fso soani, po le a fo i se fautuanga e mawatu. Ai awe te nofunofuai. Ele se me fainta tato ngalue ma fatasi ma tato ngayoi fatasi e ma waise manuia mo tato ma tato aina OMG last week's was the Polyfest, and I know Don and the team were there, and I know some of you were interviewed by Otago Access Radio. Oh, love the photos, love the videos, love the proud parents and the proud tutors, and oh, but our amazing and talented young people. So proud of you. Shout out to each and every one of you, the groups, the schools, the communities, for coming together, a big group. So lovely to see. I was away, but I watched it online. So another year, and it gets better each and every year. So my Lord, love us such a, it always is such a, an exciting feeling when Polyfest draws closer. And I know practices, you know, our whānaus, you know, they put in their hearts to learn Pacific and Māori aitemas, and they do such a great job, from the oldest in high school to the youngest in early childhood and daycares and community groups. So mālō lava. It is how we keep our languages, keep our cultures, maintain the value of Pacific and all the different ethnicities within Pacific across for our children that are here in New Zealand. Mā lō lava mā na yele matamata atu, ma le whaalongolongo atu, ma le tilo tilo atu, i mā tua i whaia onga, e whanau a onga, e mata mai lava, e mātutua, e wha, ia onga mawara lunga, e o whanau la iti, ia onga a mata, mā lō lava le te pena. Ia o lental mai na iai, e le Otago Access Radio, ile i o ile, ile hōl, ia o le Eka Center na wha iai, ia le Polyfest, ia na o lo hōn tak whātala no ina, to te le o tō whanau, wha pia mātua, Mālō lava le tāpena pena. Mana ia lava e ite lava lo ne tino ta te vaavai atu ma whaarongorongo atu i tāpena penanga e ma le festival o le Māori Pasifika mō a tātou whānau o lo tutupua e le nei atunu u a tātou au mawai. Ia te utou mātua le fsosoani, pa pia whānau mātutua. O e tāle nia i lea ma tā whaioi, mā lō lava. E vi i elea li i la outou, lo outou lotu nu. Tā pena penanga i pese, o siva, o la ei, o tā penanga o ma mā lō lava. Mā lō lava ia te outou, mā na ia io le matamata atu. Ia, toi tā pena pena, toi fōu wai, mōle, tau sang fōu. Ai mo nei tau sanga, ia whai se mālō longa, mālō lava tā pina pina loa mo tuanga. Au le whanau mātutua tā pina pina mo su inga, o a onga maua lunga, ia komaro nei tai ni ai te pina loa lo mā whau whau mo su inga isi isi. Ia ua, mai atu file mū le whainga pālota, asi o tātou atunu pele o Samoa, ia mālō oka, sia fo'i mā nei ale matamata atu o i tātou le diaspora i file mū ma whawhiawhianga ia mā tāpenanga. o e utu lai mai ia whaasanga mai loa tautua. Tautua ma le whaamaoni, ia tautua ma lo naunau mo tātou tangata manuia o tātou tangata uma. O Samoa atua i tutonu lava o Samoa i le Pasifika e whapea le rarurangi atua i le tūranga o ye Samoa. Ia mālo lava i Samoa i e fō ina tūla i mai e tau vā i nu fō e sese. Mo i tū mālo e sese. Ia mālo lava le whinau. Mālo le toa ele o se mea whai mō fie. Ia e tasi lava le mālo. I tū mālo uma. I whai ngā pālota mwhale pālota uma ia. Toi whau mai. Ma toi fili mai. Mo tā pina pinanga mo luma. Va ai po o a me to tia. Po a nisi me to tia mo ele i manuia. Ia ai wha tali tali fo'i. Ia wha masinunga mo isi o roo avetangi. I le fale wha masinunga. Ia talusia i tu ulava i luma o le. Ole li ile wha maonianga, i tangata e wha maoni lana tautua, mai wha maoni ana a mio, i leise mea i lilo, i lumo le silifanga le ali. Ia, talusia, ia ali imta mai ta e wha msino, mo tangi ese a wālava le naunau i tautua, mo le mālo sa moa mo ni tangata, mālo lava. So the exciting Samoan election finished. Oh my goodness. Such excitement. Congratulations to those that have come through for each of the constituents. And to all of those that put their names up to be members, it takes courage to stand up, to put your name forward, to put your emotions and your voice up to be a representative, to be the representative. Whaftai for the courage. But there's only one winner. And for those that have secured the seats for their constituents, congratulations. For those that were unsuccessful, let us reset, refocus and replan for future plans, as well as your tautua for your nu'us and your constituents that continues and in the businesses and the economy of Samoa. There would be more court cases, as we know. There is the elections, and then there is the counting, and then there is the court cases. And usually they take a bit of time. So we send them all up before the Lord. You know, we have faith in the judicial systems. And we also pray for those that have come through, that they will serve the people of Samoa and the needs of the people of Samoa within Samoa, within the Pacific, an international stage for where Samoa sits and where Samoa speaks and where Samoa advocates for Samoa and for the Pacific. So the people of Samoa have spoken. Yes, there'll be some reviews, there'll be some cases, so we will see what comes through, but we pray for guidance, for the Lord's guidance on the judicial reviews and the judicial systems, and also those members that have put forward that they serve our people well, and they serve all of our people well. So mālo lava, it's now we've made a decision. Now it's time to move forward. Time to reset, refocus, and move ahead. We need to move. I know there's the Pacific Forum meeting in Solomon Islands at the moment. Again, excitement in that space. It's a political warfare. The Pacific is quite a hot spot at the moment. But the Pacific has always been a strong voice across the world stage, in that there is a lot of voting rights within them. So, and their biggest allies have always been New Zealand, Australia, and the United States. But as we now know with the geopolitical world and how that is changing with China and India and Japan coming into the scene, it's changing. And the needs the needs and the demands of the Pacific, especially with workforce, economic wealth and drive, as well as the climate changes that are impacting the Pacific. So it is the Pacific Forum meetings discusses all those, the business, the investments into the Pacific, the deliveries from the Pacific, and the support from the bigger external partners, and a lot of haggling, a lot of negotiations happening in that meeting. So all the best. Again, may you speak for the needs of the people, for the wants of the people, for the voice of the people, and also for sustainability and growth in going forward in these changing environments, political environments, economic, social environments. So, malo, yolo yele fono telia taita il Pasifika lo fa yele ile atunu o Solomona ile bayaso nei. Ia, e se voile vivesi ma le asa o le apito, a ole fono lea, o taita i umot o Pasifika, e tele la mot Pasifika, e tele fo ile ale leo, o le Pasifika. I le fonutanga wa, o fonutanga le tanto noai ia le fai iluma, ta penepenanga iluma, luma nai o le Pasifika i rato tangata fai nga luenga, i seleni, o fisoswani, o nga luenga, oa onga, e mai se fo ila. Le melea o le wasua le tai, o tele atunu o le Pasifika wa faina, o ala fisoswani. O pa anga masa ni awala ala Pasifika na yaya o uolae. O atunu o Australia o New Zealand ma Amerika, pa anga ina masa ni ai. Ai pe watau faa vai vai le awainga lea. Ili Pasifika ia o lea lawa yai pa anga fau. Lea lawa susoro mai tama mamafa ya o Saina o Intia o Japani. Eo mai o ko lea eo mai. If you have five, so lato, pito le Pasifika. E maua ai ia ni lato. Palota, mai se lava i lau lau ole. O balo ese ese. E fai ai talnoanga ma pulenga ese ese. Fate mo kalasi. Mo le fate mo eina o seleni, o le tufto fai no seleni, o fao nga aina o seleni. Mo le lumanai o tangata. Ia talosia le fontanga. Talosia mana onga o le Pasifika ina ia silifia mana ia faalongo le lei ia paanga tuai. Ile ala o le suinga o metutia foi ata ita ia Pasifika. Ia ma faa fofonga foi ile tangi mai ata ita ia Pasifika. Ile lele lei o le vaaina. Va ainga o tangata Pasifika o loo au mai i whainga ruenga i atunu i whafo. A wā, o le sasi lea alele leile tausinga o tangata. O tangata o atun motu o le Pasifika. Tangata o ta hua lea o aseta ia a motu Pasifika. A wha peala e wha ele e wha ta hua ina. Ia, wā, uiei fo ilale mea o le fia fia ia taita i le Pasifika. I pa anga te tele New Zealand, Australia, fa pe fo Amerika e talosia. Talosia le fontanga, talosia ia manuia malefile mu, talosia ia iai ni tonu, mani tala tala noanga mautu mo le luma nai, mo le faifai luma, po le fofou i luma, o le ola, o le ola. Le ola so i fua maloloina ma le ola file mu o tangata o le Pasifika. E ata ula le Pasifika e ta ua i fua i New Zealand ma Australia, i a ta Rusia. Before I continue, we've got Aolupe AGM. It's an online one. It's on the 30th of September, which is a Wednesday. So 30th of September. Oh, no, it's a Tuesday. From 6 to 8 p.m. The Lupe AGM for this year, 2025. I have asked for any items for the agenda to send through to the Lupe email, and then I'll send out the link for the AGM as well as the previous meeting minutes. There will be the treasurer's report, there will be the chair's report, as well as up and coming businesses. For the Lupe, it's so some of the things that I know we will be talking about is how the law change came about in the incorporated societies and where are we in that, in aligning or looking with the law. Within the law of the changes about incorporated society. So that is one thing I'm aware of. And also looking at the future of the Lupe, what do we want? Looking at our constitution, is it still valid or is it to be relooked? Is it to be reviewed? Those and then it's a motel noa and just future proof. And again, keeping in mind, the Lupe is a group of professional Samoans whom are in themselves quite busy, but give a bit of time just to be a link or to be the hands and feet for our matuas and our children, as we are all working in different spaces now, to be the voices for them. And how can we bridge the differences and the barriers that we see now so that the future of our children and that the services and the support are accessible for our children in the future. So that the challenges now is not still the same challenges in 20 years' time. So the challenges in the future looking ahead with all the new and coming as in technology and as in AIs, as in the population growth, as in the population diversity, as in the geopolitical world. So how can we now enable and support and put plans in place for the betterment for our children? So just letting you know the AGM for the Lupe. O atu ilesi whawasenga ino la tātou porokalame, whamanatu atu, o le funutanga, o le funutanga tele, a le lupe whaalele o Samoa i Otago, e whaiele i le ilunga o le Teams, ia o le aso, le aso lua, le aso tolu se fulu, o se tema, o le tūlae ono, ma le balu le afiafi, ia a la talata atu i le taimi po le aso lea, ua lafu atu ia le if I've seen a ina po le link mo le tato fontanga fa pe fo i pepa mo le tal tal noanga mo le tato fontanga ma wai le pepa o le tal o le tupe i o le lipoti mai le tai tai fono i a ma tal tal noa i po o le alumna i o le lupe ma fa ave seen a ai i le swing o le tula fono o i a nei po o feo mo o i a le tape na nga lupe i le lato ma ta fayoi ma le lato tau tua foi I o tātou tangata I o tātou nei. Mo la o tō si la fia na whātuina le lupe. Mo o tamama tēne whānau whaingaluenga o lo whaingaluenga Samoa i Otago nei. Avea lea ma vai ma lima mo ma tua whapea fo li whanau o i olo whaingaluenga i mata ngaluenga ese ese. I mata whaio i ese ese. I lātou te iloa i a mea o lo tutupu, mea o le atutupu whapea fo ina ilo ilo ma tala tala noa. I ne mata tia ese ese. Poni meto tia ese ese. A wale faa avanoa ina, ma le faa whaingofie ina o ala. E maua i o tātou tangata i a fesoa soani, ma le mālo. Faa pia foi mo a onga mo a tātou whanau, faa pia foi mo le soifua mālolo ina. Po faa pia foi na faa vasenga le leo, le leo o tangata Samoa i o tāko nei. Wa tātou te ngālue whātasi o le lupe, ngālue whātasi ma le fono whautautua, whāpea fō i le laulau a whaife au, whāpea fō i le mālisi. Ia e talatala noa po oā suinga ua moiloa, po oā ni tā pena penanga mō le lumanai. Ina ia awalawa ne i ngalo, awa ne i lilo, le vaai a e whaia tonu i nei tonu. Ma awane i sipa la lato vaai ina ia tāua, whātāua, a whālau iloa le mana onga o tamata Samoa. A wai to tele i tātou, a whāpea ala i to tele, ma leo tele le talanoa Samoa, e tū lei mō tamata Samoa, le tū lei ina foilea o mana onga ma mawhita mō tangata Pasifika atoa. Ia e taita i lava o tātou tangata Samoa, ia tārusia o la tātou fontanga la lea i lo ilo aia ni mata upu ese ese. I le vai aso, le lua vai aso nta luai na tātou amata e le tusi fatonu. Tusi fatonu upo le ngan Samoa, ni tato a matala, ni tai tusi ole a, ili faa leo nga ise ese, ma le faa o nga ina ise ese ole a tomaliliu, ole a faa mamafa, iyo na vaenga ise ese, ma le faa o nga ina i fai upo, ma le tala tala noa, ia faa pea la, ita itasila ili mahasina, ona o tato tapa, ili tusi fatonu upo le ngan Samoa. A ole neva itani, e hila utala. E ele tala, ole tala, tala ole vavau. Ole tupunga, ole ele ele matangata. So two fortnights, oh my gosh, a fortnight ago, I started us on the Samoan monolingual dictionary. We started on the letter, on the first letter of the Samoan alphabet, the A, and how the A in its different uses, and how its different sound depending on the on how it's the emphasis, where the emphasis is or where the apostrophe is kept and how you pronounce it or how it is used in the different talanoas and the different sentences or in the different ways of life in the Fasamoa. So that was pretty good. I quite enjoyed that. I was going to start us on a story, but the story is only in Samoan. So in my last few minutes, I'm going to read you a Samoan story from the book of Talolevavau, The Myths, Legends, and Customs of Old Samoa. Talolevavau, ole talamoamua, ole tupunga, ole ele ele matangata. Ole tane malifafine. Ole ingo ole tane. O afimu sae sae. Ole fafine o mutalali. Na faa nau le tama o papa ele. Na usu papa ele ya papa sosolo, faa nau le tama o papa nofo. Na usu ia papa nofo ya papa tu, faa nau le tama o fatutu. Na usu ia fatutu ya maata anoa, faa nau le tama o tapufiti. na usu tapufiti ia amutia, whanau le tama o mautonga. Na usu ia mautonga ia sefa ele ai se tama. Na usu toi usu ia sefa ia vaofali ele ai foi se tama. Na usu vaofali ia tataa whanau le tama o mautofu. Na usu mautofu ia tawai, whanau ia toi, po toi. Na usu ia toi ia fuafua, whanau ma same. Na usu ia ma same ia mamala, whanau ia mamalava, po o mamalava. Na usu mamalava ia malili eleai se tama. Na usu ia malili ia tapuna, whanau, ia vaololoa. Ona sila sila ifo ai lea o tangaloa langi, ole a u umi lava la au. Ona awina ifo ai lea o lana au auna, e ingoa ia fue. Ona so solo ai lea o fue ilungo la au. Ona toe lolo uifo ai lea o tumu tumu o la au. Ona toe awina ifo ai lea o le tasi au auna a tangalo alangi. E ingoa i a tuli, e asi asi ifo. Ona faya e ai lea o le tuli i a tangalo alangi. Fai iai, ua le leile nu, e tasi le pona. A ne ele aini le la au aina, e tutupu. Ua maa lo le fue, ila lo. On fai mai leo tangalo alangi. Sa wia. Ina alu male la au lea, e sasa ai. Ona alu ifo lea o le tuli, male la au. Ua sasa le fue. Ona pa uu lea ile ile ile. Ua fau pu e ai. Ona alu ai leo tuli a tangalo alangi o fai atu. Ua lelei. E alu ia ilalo. E toi asi asi. Ona alu ifo leo tuli. Ua vaava ai ua pala le fue. Ua tutupu ai ilo te tele lava. Ua alua ia tuli a tangalo alangi, ua fai atu, ali ie, ua pala le fue. O te tupu ai mea te tele, e ngā oi oi. Ona fai atu leo, tangalo alangi ia ile tuli, ia lao ifo malea itu, e ingoa, ia ngai o. Ona fai ai lea o ngai o. Po o ngai o. Le tangata, ile ilo. Ua mua mua le ulu. Ua fai atu ngai o. O le ulu lea. Ona fai mai lea, o fai mai le tuli. I ta uai lo wingoa. Lo wingoa. O le mea lea. Ua ta ua ai o le tuli ulu, le isi fasi ulu. O fai atu ngā io, o le manava lea, o fai atu le tuli. Ia ta uai lo uingoa, o lea o ta uai o le tuli manava. O fai atu le ngā ia ngā io, o le lima lea. O na fai atu lea o le tuli, ia ta uai lo uingoa, o faa pea lava foi i vae. O lea, ua ingoa ai ngau ngā lima ma vae. O tuli lima ma tuli vae. O iloa la, o le tuli manava, o le tuli ulu, o tuli lima ma tulu vae. Tuli vae, o tupu anga ia o le ele matangata. Ile tātou tala mo le nei a fiafi. Talo le vavau, Myths and Legends Customs of Old Samoa. if you listen carefully in the first one, it's about the genealogy. Because if you're through, it's how we write. If you're going to the New Testament and the first, and in Matthew, it's the genealogy of Jesus, right from the beginning towards the end. So and so came the son or the daughter before it got to Jesus. So that's how it's written. It's how I remember transcribing our family trees when my mama was alive, and how you'll sit there and it's how mama would name it from all the knowledge she had with her, and we the children would transcribe the information into family books that is now passed on to our families, that our parents are holding on to at the moment and sharing for all the children. Hei mai tau mai le amatanga o le talalea, o le whawasengaina o le ngafa, e pei o le talaanga i le mātai, o le tusimua mua mātai o le talaanga le ngafa o Yesu. Ia e whapea fo ila lau mawhauwhau atu i talaanga o ngafa wha Samoa, a o laititi po o mātou laiti, a e whamatala mai e mama, ia talaanga o mātou ahinga ese ese, i nuu ese ese. O le whaia, ma ngafa, ma usunga, o ingoa o malai, o ingoa tau pou, o nei loa ila, ia lea, ia ae, ae si ilawa i mātou ilungo api malfanau. Ia o tusilawa ia mō le ainga waita ua mō tātou ma tātou whanau. Ia e tāua fōi mō, le e tāua mōi mō usunga, e mai se lava mō tātou tangata i sā mō ioi. E tāu lava i ainga, e whaafiona ainga, e lei lava o nei loa o mai whanau. E mai se lava le nei vai taimi o tō tele, a tātou whanau, o tūpu tūpu mā ola whanau o sā mōa. Ia mana ia o tātou talalea le nei a fiafi, ai le i wha ai wina la tātou pulo kalame. E... e soso atu ia o whamanatu atu la tātou funtele, whamanatu atu fo'i ia le tapua inga mō ta alonga whanau, e mai se lava i le ia lakapi, maliliki, mō tātou whanau, whanau sa mōa o lo o awa iai. Ia, ai, o wholofa atu fo'i o tātou mātua whaleanganga, na mā siasi atu i atunu o Australia, i Brisbane, i whamanatu ino le o le valusfulu tau sanga o si o tina, ia tala lei e rilini, korea e te wati, ia, e vi ia lava lea li i lea vai taimi o kase matango fie, o le taimi na o mātou whatasia, i mātou, o le auso matuangane, e whapea o mātou whanau, o to tele lava mwhamanuianga me lea li, o se taimi fia fia e whatasia i e moni lava na iai ele i awai, aina matamata atu ma talatalano atu, ai vi ia lea lii, ilana tau singa, a wā o manuia ia mai lea lii o a tātou whanau, o le manuia fo'i, o le soifua o tātou mātua, le valusfuru o si o tina, whapia fo'i le whamanatu ina o le valusfuru whā o si o tamā nafi, ia, vi ia lea lii a ulua, ia ulua talasanga mo mātou le whanau, ta api ese ese le meolo mātou. No fuai whapia fo'i le meolo mātou tau tuai. Ai, o alu o tarusanga lava, e manu iai mātou, mala mātou tau tua, mala mātou wola, whapia fo'i whanau. We were in Brisbane, my mom's 80th birthday, warm, oh my gosh, it was like 22, and that was their winter. That was summer, oh, for us from the deep down south, sorry. But oh my gosh, it was beautiful, dear. But I just wanted to say, make the most of time with loved ones. So blessed to have celebrated all together with siblings and with all our children. For mama's, the blessing of my mom's 80th birthday, as well as my dad's 84th, same month. I'm thankful and we're grateful for the blessing of our parents, thankful and blessed with siblings, sisters and brothers near and far, and all our children, the blessings from our Father and our children. And we thank you, our parents, for all their prayers whatever we are and wherever we're serving, and with the children that we're raising, Father and Mother, for your prayers. Yeah, we live in different parts of the Pacific, but in prayer we come together before the Lord to finish us off. Treasure our parents, precious times with loved ones and our children. Take care of yourselves. Keep the peace. Keep the faith. Ia manuia soifua outou, ia lofangia outou ili ali'i, ila tātou fai ngā malanga toi talanoa ilumanai. Au le nei vai taimi o la outou au auna le nei, wha mā ngalo mai pe a iai foi se leo wa sasi po se upu wa pā o vale la outou wha alongrongo ma la outou wha a fongfonga. Soifua ma ia manuia.
So finangalo. Sa bali bali means go for a walk. Tele tau tala means too much talk. Alofa yate oi means I love you. Take it easy, fai fai le mo. Teine alele means pretty girl. Ta'a milo milo means around and around. Whisper to me means musu musu mai. Oya we means my oh my. E o mali e o ave ile malo. Ele fai e so uloto. Ai tu ulo finangalo. Ele fai e so uloto. Ai tu ulo finangalo.
This podcast was produced by ORFM Dunedin with support from New Zealand On the Air.